once spoke a wise man, saying, "The graveyard is the richest place on earth, because it is here that you will find all the hopes and dreams that were never fulfilled, the books that were never written, the songs that were never sung, the inventions that were never shared, the cures that were never discovered."
Sote tulitaka kuwa marubani au wanasheria au madaktari. Otieno angefungua barua kutoka kwa mama na kucheza uimbo. Yote tayari, kesho ninafanya mitihani ya kitaifa. Otieno kaniambia nitaenda sekondari na niende chuo kikuu. Mimi nitakuwa daktari, nimtibu mama nyumbani. Matumaini mama yuatabasamu, mkombozi wa familia Otieno. Siku alimaliza mitihani, Otieno hakufika nyumbani. Mauti ilimkuta Otieno barabarani. Alifuzu Otieno ila matokeo haikumpata. Ajali ilipoteza ndoto zetu.
Remember the moments where you click, click, because of how fast time ime tick, tick, na hawezi follow, so unabaki kutok vile clock imekuacha deep down in thoughts. I thought about here, no. I ought to be here, no. If Otieno was here, no, hasinge no moment angego. Because yeye aliko down that road innocently ya kibai pedi. Hatukujua itakuwa bai na pendo lake tuta experience ishawe kwa kando. I remember the candles, one by one ziki go off bila mpango. Singe handle such a hurdle, what if athlete ran out of breath and as I walk the talk? Is it true empty debes make the loudest of noise? Mbona tukumsikia tena? Because flesh has no choice, na spirit iki rejoice, mwili haina voice. Vice versa pia ni choice. Unaweza choose to go down on your knees, ama u choose to remain locked in your deeds. Consequence ni ukose peace, ama ni complains iku peace. But where you are missing peace, Lina surpass understanding your man. And on the eve of your drought, thank him na atafungua Adamu.